Vijana baru baru noel
Produce the power.
Priceless, vile yuko priceless. I wanna bask in her brightness and I glow. Namteka na do, mi namteka na ro. Niceness, tunafanana, she's my likeness. Mawaza na nipunguzia kona lightness. Oh, siezi keep calm. Ashani mje shout, I'm so sinyamazi. Siezi chinyamaji, leo naweka wazi. Mini mwesi wako, you're my maji. Kwenye kinyangazi, muzi be my nazi. Mini mwesi wako. Wanangoja mtandaoni waone tumewachana. Watangoja sana, watangoja sana. Wanangoja mlongoni vita tumegombana. Watangoja sana, watangoja sana.
Unanidundisha moyo, dudu. Did you know, unanitepesha dudu. Gangsta bondia, kwako na jiwachilia. Hapo zamani ndulifanya niende kuku. If you ever need saving, neza jigeuza banki. Niko ready ku bleed, iwe damu ama senti. Kauna run with me, yo ni ratified dating. Kila sekunde na we, ni prime time sign. Weka tick tick, usichafue moyo, chafua shati na lipstick. Mwah, wakisha moto na matchstick. Wah, penzi ni changa, kotini kwetu kitanda. Wokishuka mina panda, kifuli tutabai, tufike Lubavi Sarbia. Nimekupata ubavu wangu umenikamilisha. Wambea usiwape nafasi ya kukukasirisha. Kwao kutuongelelea,
wanangoja mtandaoni waone tumewachana. Watangoja sana, watangoja sana. Wanangoja mlongoni vita tumegombana. Watangoja sana, watangoja sana.
Unanidundisha moyo, dudu. Did you know, unanitepesha dudu. Gangsta bondia, kwako na jiwachilia. Hapo zamani nilifanya niende kuku.
Priceless, vile yuko priceless. I wanna bask in her brightness and her glow. Mnamteka na do, mi namteka na ro. Wanangoja mtandaoni waone tumewachana. Watangoja sana, watangoja sana. Wanangoja mlongoni vita tumegombana. Watangoja sana, watangoja sana.